Waraansa Tigraay keessatti geggeessamaa jiru mormuudhaan akka hawaasni addunyaa iraarsa humnoonni ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa fi Eritiraa naannoo sana keessatti geggeessaa jiran jedhan dhaabsisu kanneen gaafatan lammiiwwan Itoophiyaa kumootatti lakkaa'aman kaleessa waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi duratti hiriira ba'anii jiru. Embaasiin Itoophiyaa kanas Waashingtan DC jirus dhimma kanarratti deebii kennee jira. Gabaasaa Abtaa Muusiyyuum bakka sanatti argamuun qindeessetu Jubeetuu dhiyeessa.
Alaa jiraatan kanneen kumaan lakkaa'aman kaleessa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulleetti hiriira mormii geggeessanii jiran. Qindeessitoonni firmaattonni hiriira kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkas jechuun ibsan.
የዛሬውን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀነው ትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው ዘር ማጥፋት ጦርነትን
በመቃወም ሪሪ ረነጋ ካንሃራ ከቆጴስኔፍ ፍጢንሰ ሰኚ ኡመተ ትግራይ ረት ለብሰም ሙርሙፍ ጀቻ ጀዳን ቅንዴስቶን ኩነ ከጀዳንት ሐዋሲ አዱኛ አጀቻ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፉምኖቴ ኤርትራን ራወተም አከዳብሲ ሱጋፈቹፍ ባኔ ጀዳን ፍጢንሰ ሰኚ ዱሚንሰ ጎሳፍ ገርጋርሰ ነሞማ ኡጉሩን ያካወን ሙርሙቶን ኩን ተረይሰን ከሳቲ ሪሪ ከናፍ ዴቢ ካንኪነን United States it ambassador Ethiopia fitsuma ragga radio sagale America fakke himanit himannalen ehatan kanunde inqabanef dugan kan itanqatu jedan
ehin hon bilo miyadergebet minim mekniyat yello zegochin lemadan yeserran yallo
motumman kana tae jede wan goduf sababato kullen qabu lammiwon olchu fojeta jira martinu lammiwon kenya jedan motumman nanno sana tasgabbesu akkasumas caasare TPLFin mancaan debise ijara jira jedan obofetsum ittifufanis motumman bufataale min anyata dawaf meshalen barbaachisan kabron rarab saman sagaltama odunde sera jedaniru TPLF nanno sana utun baqatindra kannen sabatin sadabamu tigray keessa gumaachan yakkamtota 13 ol mana hida keessa gaddi se jedani umnonni motumma ajjecha bifa kaminu rawwanne jechun halaniru hiriri kalesa namota TPLF bra buarg taturan kannen ummat afan faajessanif karofatanin qindaye jedan jechudan habtamusiyum gabasera.